Exclusive from ZHitsPromos.com.
Exclusive from YCMP Lekot Production.
Sauti alongside High Class. Viva Mona Vana Sarako. We see Suga.
Bushigalira.
Makelo ni pulu mkrapu Hero vima vina mwandi ni vina tako Ngati suvi nako zohoi ni zako Siti vina nomu koma tizi Sina koleo echa nipanga tizi Katasi kawama mwandi ni kapa finzi Echi koleo hey, tichezele Makame mubendere kai mwati panga bizi Ni lava silichi bizi Hapa ni kuuza sinienda bondi Ngatulipe kero uza ndela soni Nichirile chilire ni ekitoni
Kila kushikarira Mawaona wakino kunyamanya Kila kushikarira
Thanks for downloading from ZHitsPromos.com.
It's
your boy 6-4, Bad Wolves Entertainment.